Yesu zanjye zibutse imirimo y'Imana ikomeye Mbega ngo ndabona inesa yawe muri bya bihe bigoye Mbega ngo ubuntu bwawe mukiza urange ndahwa amanywa n'ijoro Satani ampa impamvu zo kurira Yesu kampa impamvu zo kwishima Bya bindi byose wakoze Yesu we byanteye kukwizera Bya bindi byose wakoze Yesu we byatumye nshira ubwoba Ibyo wakoze njye ndashima nkuragije n'ibiri imbere Ibyo wakoze njye ndashima nkuragije n'ibiri imbere Byantera umubabaro biratondetse imbere yanjye Ibyantera kubaho nshenguwe biratondetse cyane Ibyantera kubaho nigunze birahagaze ni nk'imisozi Ariko Yesu Kristo wabambwe impamvu zo kwishima bya bindi byose wakoze Yesu we byanteye kukwizera bya bindi byose wakoze Yesu we byatumye nshira ubwoba ibyo wakoze njye ndashima nkuragije n'ibiri imbere ibyo wakoze Shima nkuragije n'ibiri imbere bya bindi byose wakoze Yesu we byanteye kukwizera bya bindi byose wakoze Yesu we byatumye nshira ubwoba ibyo wakoze njye ndashima nkuragije n'ibiri imbere Koze, tene shima, ngura jije nibi